ntabwo ndokubwirizwa kumugora rarifure sindi na muto wo kutamenya ikijya mbere kw'abagabo batamira kubwasiga pesa umupfapfa gahaka umurusha gusasa ukaranga ndetse akamara kane rungu undi yitora toza shakira petika rungu kumwe wahingiwe n'abazima gira ngo abandi bapepe ntibazi guterekera akabihuhura tera kide y'umugongo n'ikizi kazamo yaze kumwerekera gakumbi twa tuboro tugushimira mu Rwanda na venera ndakumumereye nabimwihurure gahunda ikarangira ntabyo gukunda bareba nk'ibihunyira byitsimbye mu gihuru gusa ngo umushaka ntiyikorera amaboko ahubwo ngo asanga yoroheje umweko curura curura dore kashimye umuneke warasengeye nawe ntange ntambike shaka uko wampaye byari inshingano kwitura kugutunurira byari ukwisibira amayira n'ubupfapfa nyabu n'ubupfayongo kacya kivume cyenze umweko wa nyina kigahembwa kuvumirwa kugahera ubiringiye urutoni ni byinshi atabona azana shikase amugurana amahera uzabaze bamwe bagiye yuji na gatadowa byabihanganye byacu byashyize hamwe dawa byataramiye stade yambaye ubusa bisarura akayabo kari munsi ya ntako na n'ubu ntibirabona uwo bitwerera ikosa mariyaje yarapfubye ntibyapfa kurusha ko umukozi bamubeshya kumuhemba savisi nazo zirarwara zikaremba nuko mwarimu yatubeshye ko arera munyeshuri arangiza hatazi kubara bibazo ntabwo ari umwana cyangwa mwarimu ahubwo n'udapesa umuti w'ikaramo n'imana ijoriza ariho uwarikoreye umwe wayihimbaje wanayibyiniye prinsipe nk'imwe y'inuma y'Uburundi yatumye kuyirwanda ngo uzahuguha nanjye bidapesa nabiteye amashoti niyo bije ndijirisha nkaruma nkahuha ntawe usubizwa inyuma ufite imituku kandi amasoko menshi atangwa mu gicuku savisi kuyibona ni ukubanza kwicaza ukavuga neza gahunda mukayinoza abahanzi turarenze tuzi gucuruza kutwima iyo promo bimaze gusaza tuzajya tubabeshya maze buke mwanditse dore ko inkuru icuruza ngo ari byacitse tegura igitaramo iyo ntabwo ari inkuru inkuru ahubwo ni uko kititabiriwe inkuru ni uwakoze ubukwa afite inda nkuru fiti n'ibisebo rimwe twanahimbiwe nitujya dukombora urwo ruvugiro tuzajya tubaha ikinyoma cya ku muriro hiti ziribwa indirimbo zibibirango tube nka za ntwari z'inyabugingo zitura mu matungo y'abatazifuza na bamwe b'abapinzi bakageraho bakaza tereta umusumba ntacyaba yubatse kuko tayimaze ajya yiha umenya umusatsi ukura kwambarira umuhu duhenda abana birangira ubage nk'umwe bise umwana iyi si yeke yacu nawe ukiritaka kuko bose bari bicu mutima bawuha mwenye mitoma mubiri ukaba uwo umushoramari umwana umutomara ko umutima n'umuhama kashu vubura umubiri ya yeah.